Tukole tukola bavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tulina amaanyi tukole 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 kubanga takole talyenga tukole 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 tukola bavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tulina amaanyi tukole 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 kubanga takole talyenga babitugamba nga bamuzeeyo ebiseera ebyo tulaba basaga kati babigamba bazzukulu ate ffe tubigamba bannabaffe kati gwajayino omukisa yiya tetenkanya nkimanyi kizitowa kikaluba naye era tonyooma mirimu tukole 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 abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tulina amaanyi tukole 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 kubanga takole talyenga tukole tukole abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tulina amaanyi tukole 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 kubanga takole talyenga faayo ku mirimu jjukira bulaaka kolerera wayiti kati seefu yomane kubaziwe lokolamu gweva ku bino mbukyali muto kuze kola kati gwakyayino omukisa yiya tetenkanya nkimanyi kizitowa kikaluba naye era tonyooma mirimu tukole 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 abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tulina amaanyi tukole 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 kubanga takole talyenga tukole 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 abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tulina amaanyi tukole 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 kubanga takole talyenga tukole 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 abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi omusomi wulira kole tukole tukole kubanga takole talyenga fisiza bazadde tukole 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 abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi tebakulimbalimba tukole 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 kubanga takole talyenga mumiikirize tukole 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 abavubuka ffe kuba tuli bamaanyi eyo ye future tukole 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 kubanga takole talyenga tukole tukole tukole